pola si bushaya ama drinks mangithi papa yo baby se kusile ngise trouble benhleli nabangani bami sibukele ipola si bushaya ama drinks mangithi papa baby se busile ngise trouble ni
bese senditi awukatali ubetheshana nendlela awusawufuna umzi wakho abantwana bakho bebekhala ubusuku bonke
wakho